yeah, yeah. Keeping on my love.
Kaniweka keeping on my love. Tunafanya chuk chuk kavu kavu. Friends liko uwanja niliko live oh, yeah.
Alemuacha atajuta mana niko geto na kumbatia. Akiana nitamrusha roho mpaka atasanda kwenye dunia. Nasimamia kaukucha mpaka nachananga chandarua. Nimempati yani mia kwa mia. Haru, haru wana mcharura, charura. Tukiwa ndani ni aibu anaficha sura. Kasi kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mambo ni
utake usitake.
Squatchy, alo alo
squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy,
alo alo
squatchy.
Biwe baby we.
Squatchy,
alo alo
squatchy.
Tafuta na mashati.
Squatchy,
halo
alo squatchy.
Nataka nini wewe? Nauliza nataka nini wewe? Sema basi baby nini upewe? Usilipe kodi moyoni kaburi. Usipoche nimeacha nimeacha. Kwa sasa nimetulia. Mezima na data simba kapaka. Tonangata nangata ninajilia. Bilivyo takata siyo takataka. Chuna chuna mama maliza pesa za mshahara.
Aiwe
nitakupa gari au topanda vidaradala.
Aiwe
ongeza madeko mina kupenda si masihara.
Aiwe
mimi si nyama pori baby nipe ile nyama ya swala.
Haru, haru wana mcharura, charura. Tukiwa ndani ni aibu anaficha sura.
Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni huku mambo ni
utake usitake.
Squatchy, alo alo
squatchy.
Hapa ni kinaki naki.
Squatchy,
alo alo
squatchy.
Biwe baby we.
Squatchy,
alo alo
squatchy.
Tafuta na mashati.
Squatchy,
halo.